Ekwania mu bitundu by'obukiikakkono bw'eggwanga neeraliikiriza abakulembeze baayo olw'engeri lw'abasajja baseddubuto gye beegaanzika ku bwana obutaneetuuka ne babugagambula obumuli abaana 47 kigambibwa nti buli mwezi be beeganzikibwako abasajja bano n'abamu ku bo ne babasiiga akawuka akasaasaanya ekirwadde kya Mukenenya. Alipoota okuva mu kitongole eky'abaana Probation Department ziraga nga abatiini abawerera ddala 15,375 abali wakati w'emyaka 13 ne 17 egy'obukulu omwaka oguwedde be beeganzikibwako abasajja abatasibazi kweya ng'adduku Town Council erina 1,207 so ng'ate nambi y'eso sub county eggombolola erimu abantu 976 n'emisango bwegityo bwegigenda. Alison Arinda avunanyizibwa adumira polisi mu district ye Kwania aliko byannyonnyodde.
I think Kwania cannot escape this position in Uganda in the firemen. We are having two areas where the firemen will not leave our district. But now what they do, they go in the market. The father of the girl comes in the market, the father of the boy comes with goats. They meet in the market, you think that they have both.